yafashwe hari kwa gatanu w'icyumweru cyashize. Noneho rero baramufunga koko. Leta y'u Rwanda rero yari yohereje ubushobozi buremereye burimwo inote n'indege yo kuza kumutwara, ndetse burimwo n'ibindi byinshi umuntu ashobora kwibaza i Kigali bakoresha. Bari bazi yuko rero bari mu mujyane, bagira ibyago rero kuko bakimufata. Natwe twahise tumenya ibyo ari byo. Twagombaga gushaka abantu bacu inshuti za MLCD na FLN, noneho tukazibwira ibitubayeho kugira ngo nazo turebe yuko hari icyo zatumarira.
Ubwo rero mushatse izo nshuti, wenda uri buze no kumbwiriza arizo mumaze kuzibona, byagenze bite?
Zahise zitangira imirimo yazo zishaka ubuyobozi bwa kiriya gihugu cya Komore. Noneho hatangira ibiganiro. Bari hari abari baje kumutwara basaga ni umuhigi ubonye umuhigo. Noneho hakaba hari n'abandi bantu bandi batirekada uyu muhigo ntabwo utwara, impaka ziragibwa. Uragira uti nabo bantu uri bubatubwire, ubundi mu mategeko y'ubwitonzi nizera yuko niko na Bibiliya ibivuga. Yagize iti nyabuneka akaboko k'iburyo nikagira neza uramenye ak'ibumoso ntikazabimenye. Ntabwo rero izo nshuti zo tuzivamo ngo tuzivuge.
Komori yari yamufashe ishaka kumutanga. Ntabwo ushobora gufata umuntu udafite icyo umufatira, udafite icya cyemewe gitumye umufata. Byagenze gute kugira ngo be kumutanga kandi bamufashe bashaka kumutanga?
Ntabwo details ibyo ngibyo cyangwa ibi bimenyetso byabyo byose ntabwo tubifite, ariko icyo nakubwira cyo ni uko hari abantu batandatu bari bamaze iminsi muri Komore i Moroni barimwo bamuhiga. Bari bazi, bagomba kuba bari bazi aho ari. Baza rero kugira ibyago, noneho ubwo igihe ahubwo bamuguyeho nibwo natwe twari turimo twabimenye. Kandi rero ikijya gusa n'ukuri cyo, yenda umuntu atahagararaho atasobanura cyane ngo avuge yuko ariko kuri konyine, nuko ashobora kuba yari yaguzwe. Kuko umuntu utaguzwe ntabwo wavuga impamvu bamufashe, kandi yari amaze aho ngaho igihe ari nta wundi wigeze amufata.
Waruvuze uti hari abantu batandatu baje bari bahamaze igihe. None birashoboka ko abantu bavuye mu gihugu cyo hanze bashobora gufata umuntu uri mu gihugu kitari cyabo?
Bashobora gufatisha, ntabwo ari ugufata. Abo bantu baraje baramufatisha. Bamaze rero kumufatisha tugira amahirwe, noneho birasakuza. Bisakuje rero bamujyana kumufunga. Bamujyanye rero kumufunga, ubwo byari biduhaye wa mwanya wo kujya kwitara bya bintu tukabiganiraho.
Ubu Sankara ari he?
Cyo nakubwira cyo ni kimwe, nuko Sankara turamukurikirana umunota ku wundi. Sankara ari ahantu hizewe kandi hari umutekano. Nubwo naguhakaniye ko ntari kukubwire ibyo bya binise by'akaboko k'iburyo n'ak'ibumoso, ariko ntabwo hari n'andi maso yandi amugenda runono, amugenda bugufi.
Ushatse kuvuga amaso y'abamufatishije n'ubundi?
Oya, ndashaka kuvuga ahubwo amaso y'umurinzi.
Aha, reka rero noneho dukomereze kuri icyo, kuko abantu bazi Sankara n'ukuntu yavugiraga FLN n'ukuntu ni umwe mu bantu batatinyaga mikoro cyangwa kuvugana n'abanyamakuru. Hanyuma muri iki gihe ahari hakaba harabaye mu nda y'ingoma, ndetse no kuba yajya hanze akavuga ati bari bamfashe ariko navuyeyo akaba atavuga. Bwana Rusesabagina, ibi bintu biteye kwibaza niba koko Sankara yaba afite ubwisanzure, kubera iki Sankara atavayo ngo avuge?
Icyo nakubwira cyo ari nacyo nabwira n'abatega amatwi, abantu bakunda kumva ijwi rya Amerika, ni uko Sankara ahari. Sankara igihe gikwiriye nikigera azagaragara, nk'uko yabavugishaga azongera abavugisha.
Iki kintu cyabaye ntabwo kibateye ubwoba cyangwa ngo kibatere icyo nakwita amakenga no kwikandagira mu byo mukora byose?
Inyamaswa idakenga yishwe n'abatutizi. ariko nanone twebwe mayira twanyuze yose aremereye yatwigishije yuko nta muntu numwe ugenda umunsi we utaragera mu yandi magambo ushobora gupfa umunsi wo gupfa utari wagera.
Aha, tujye muri Nyungwe noneho. Muri Nyungwe igisirikare cya FN kiracyarimo cyangwa cyavuyemo?
Ntabwo twagiyemo tugiye kuvayo. Twebwe twararakaye, icyo dushaka ni uburenganzira bwacu nk'abanyarwanda kavukire.